Hey,
it's the kids, baby.
Turn me up, it's the kids, what up, man?
Senator.
You lit boy. Aye.
Four.
You lit boy.
Aye.
Yeah. Na kule bati na vutaki brother. Kwani pesa kitu gani leo kwenye pochi pesa nyingi shazi jaza. Leo staki story mingi sana na to feel man ni kuwaka waka. Feel like beat, feel like pop, mommy man black black. Leta chupa kala ni menduki. Leo staki share na magupi. Na kule vitu fani kama cookies. Hai ni menduki, hai kama Scooby. Yeah, nataka fuwa nguo kina new bitch. Mana toto kari au baruki. Mwenye sote fani kama Ruby. Shape big booties, wana lita moody. Yeah.
We turning up. Yeah, we turning up. I swear we did it, we got it, we done did it, and we turning up.
I got a game, I got a fame, I told the kid none, I go insane, look at this name. Gang, yeah, man.
Yeah, gang. Yeah. I see she's drinking like a bon party, yeah, yeah. Drinking like a bon party, yeah. I see she's drinking like a bon party, yeah, yeah, yeah. Drinking like a bon party, yeah. Ini kama desturi tuna waka waka. Watoto wakali tuna nyaka nyaka. Na kwenye meza wana wana nyata nyata. They wanna join us but wana fiata fiata. Tena na hivi nilivyo na wivu demu na funga makengele. Agiguso popote nisikie makede.
Senator, senator kwenye Instagram roller joint. Danya taxi nenda mbezi weka biti ya estukizi. Mwaga whisky diana sketi fupia love. Jiko tiksi mindo ba. Tenda na officer, na defender. Keja kija dija mpe. Kesho kutwa kukumbuke. Kaunapenda mwana chunga kili siguruke. Kukukapanda baiskeri. Baria ni mezami ya meli. Jackson Mukangara. Leo naendeshwa kama arasi. Na matuseli ni kunza lusi. Ndo mana mina kunye no wanda washi. Choose me. Sipo kula bata utapata tege la tumbo. Ntakuteka kisha ntakutupa kwenye dampo. Kula bata ukitaka. We piga makelele chupa nzima. Ikiisha we chichapa ilale. Kula bata ukitaka, we piga makelele chupa nzima. Ikiisha, we chichapa ilale.
Tunaula bata, 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 tunaula bata.
Yeah, yeah, I see she's drinking like a bon party, yeah, yeah. Drinking like a bon party, yeah. I see she's drinking like a bon party, yeah, yeah, yeah. Drinking like a bon party, yeah.